Radix.
Kusebenzekile kulonyaka kulo December thina siyomdlela emakhaya nabahlobo bethu. Kusebenzekile kulonyaka kulo December thina siyomdlela emakhaya nabahlobo bethu. Asiseni ngoma sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibhane ngezipho, sigqokele ukhisimusi impahla ezintsha sike sibe bahle.
Phantom, how me nangchola nepinga, dalu maskanding a countdown. How si jinya manoka vin, si chelele siya kakasin. Plazi winili rapi, anis meleng elo chedingi. Utu mamnani, sobe si ju seven colors. How ngege, sengi chucheri no kastati. Siji picnic a peg vili, mina nom deni wami. Exia mi bu ile vasit, loti sembu zo bam nandi. Uyazi wemzala kulonyaka ozoqala, ngifuna sijubalale sigcwala amataf. Lempili ngeyethu ungalingo nanasi, ugadi moya emibe ngakulingo sathane.
Asiseni ngoma sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibhane ngezipho, sigqokele ukhisimusi impahla ezintsha sike sibe bahle ukhisimusi. Asiseni ngoma sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibhane ngezipho, sibeka amatafula ukhisimusi, ukhisimusi, ukhisimusi.
Thixo samandla mdalo ezulu nomhlaba, seziningi hlobo asithatha. Itempeli lakhe nabantwana, sacela usigcine sikhule sibe badala. Mina ugogo washo ngisasencinci, wathi mntanami ukhuluza uberishi. Sengiphethe imoto edilika amaswidi, imoto enkulu engaka i-Mercedes. My bululu, my sweetheart is tanda. Siti shwi ekaya, kisi muze kaya. Funu gyo wasi se kaya, ukoti suba pegele sanda.
Asri se ninkomo, sbase nomlilo, sbaga makeke, sipa nengezi. Siko gelu kisi musi, impahla ezintsha sike sibe bahle.